halkani waa shabakada warbaahinta dailynews.com. waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo.
maamulka koonfur galbeed soomaaliya saada sheeg waybaa ka taliyay sideed gobol gobol in shabeellaha hoose walaalle walaalyo shacabka ku nool liin ka danayaan insha allah diyaarahay dhibaatooyinka saada sheegdina af mayla raayo waa nabadgelya inay la ka shaqeeyo mayla raayo oo gobolka ku shaqeeya dadki ka shaqeeya ina mayla raayo anka talajara wal murunga majara gobol shabeellaha hoose didii foolkase gobolka banaadirna gobol shabeellaha hoose ma magadow shabeellaha hoose banaadirna xuduudihii oo mayla raayo ida lankase murna ka tegana ma jiraan walaalka khilaafe oo jamigeeda markii ciidamo koonfur galbeed ka dareer markii ay la jeedana calanka la suriyaa ciidamada nabad sugida oo dowladda federaalka ku dareer ama ay la marko mayla raayo waa qashaaday kusoo biyan yoogana insha allah wal la hadlay kolley hata wal leese kale ma jira gobol shabeellaha hoosena hadda man baahan inyad rajuudan soobi udaan madaxweye anjartini mayla raayo degmooyinka maamul dowladda la soo sii meeli maamul oo ka bilaabo jidna mayla raayo sifayla lin la shaqeeyo meeli maamulha an walbadan ka bilaabona in mayla raayo isbedel lagu soo bii taasna insha allah weli wasaaradda daraasada ku haysa fardhowna insha allah oo bilaaheera meel qiimeynta laa soobi jawaabta maabuwan insha allah way ku bii doonaa meeli maamul aan jarta maamul alin suubiya meeli maamul shaqeeyo lan wala shaqeeye meeli maamul jara dubaysa in wal toosiya insha allahu bilaaheera.